nishike mkono, Baba nishike mkono, usiniache,
usiniache,
usiniache. Kitu gani Baba kinitenge nawe? Kitu gani Yesu
Yesu. Oh yes.